Minisitule y'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo mu ggwanga lino ekoze enkyukakyuka mu nnaku z'omwezi olusoma oluggulawo omwaka guno kwe lunaatandikira. Okusinziira ku kiwandiiko kye tulabyeko ekifulumiziddwa omuteeseza omukulu mu minisitule eno Dr. Kedros Tuliaginda, olusoma olusooka olubadde lulina okutandika ku bbalaza ng'ennaku z'omwezi bbiri omwezi ogujja ogwokubiri, kati lwakutandika ku lwokubiri ng'ennaku z'omwezi kkumi omwezi ogujja ogwokubiri, lukomekkerezebwe ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogwokutaano omwaka guno. Onategeezezza nti kino kikoleddwa olw'okwagala okutangira abayizi okufuna obuzibu bwonna naddala mu kiseera kino eky'okulonda okukyayinda okwetoola eggwanga okutuusa ddala ng'ennaku z'omwezi mukaaga omwezi ogujja ogwokubiri. Onategeezezza nti enkyukakyuka zino zitwaliramu amatendekero gonna mu ggwanga okuli aga primary, secondary, ag'ebyemikono zisettendekero awamu n'amasomero agali ku mutendero gwa international school, era alagidde bonna abakulira amatendekero gano gonna okugoberera ekiragiro kino.